Market Records.
Okay, no relax, don't speed, can you get such thing? When you pass one thing, was it camping for the bad hunting? Come up here, one thing when I'm a scar.
Nakimbizwa na manjege. Jomanzi ya nadai ni mtoe kwa street, mha. Ganji minadai haiko kwa biz, mha. Poverty na nikosesha peace, mha. Nakimbizwa na manjege. Jomanzi ya nadai ni mtoe kwa street, mha. Ganji minadai haiko kwa biz, mha. Poverty na nikosesha peace, mha.
Siyezi fiat tuwa kipat na detach. Niko kwa crime scene na luta sini struggle. Na siyezi fumble kani dragle ya fast. Izi ngini na shikisha kalas. Tom gagulas fike east kwa madagati gang gang gang. Watu wa medungia mamas niko shangang gang. Niko madaban niko madhianga. Izo zingine ni mashash.
Izi street mini for life. Na magis tuko hit for life. Nikikuona chombad kauna dai mazi hata hapa ye ungepat.
Nakimbizwa na manjege. Jomanzi ya nadai ni mtoe kwa street, mha. Ganji minadai haiko kwa biz, mha. Poverty na nikosesha peace, mha. Nakimbizwa na manjege. Jomanzi ya nadai ni mtoe kwa street, mha. Ganji minadai haiko kwa biz, mha. Poverty na nikosesha peace, mha. Cheki minadai, mha. Minadai. Minadai mkoka inside. Vile sikomboka itabidi ni grind. Dream ya kuomoka na kubaindai. Why lie? Oh my. Na find peace of the inside. This is why I do vitu mimi na like. Yeah. Mimi niji wa lie. Mambo freestylist. Polisa na chunga tajiri wa crime list. Voodoo natumia inafanya na miss it. Si feel shit. Life is sweet. It is what it is. Mutu wa uradi, uradi, uradi. Bogi batu kisafisha scene. Mi utoa uradi, uradi, uradi. Bogi yangu ina live in a my dream. Mi utoa uradi, uradi, uradi. Bogi batu kisafisha scene. Mi utoa uradi, uradi, uradi. Bogi yangu ina live in a my dream. Nakimbizwa na manjege. Jomanzi ya nadai ni mtoe kwa street, mha. Ganji minadai haiko kwa biz, mha. Poverty na nikosesha peace, mha. Nakimbizwa na manjege. Jomanzi ya nadai ni mtoe kwa street, mha. Ganji minadai haiko kwa